studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ona heɗi ɓe studio tamani oɗo sa yo sakki ko mawɗo Ousmane Diko haalanta on kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde men zone de la presse labo makko Fili Dambélé darani en to ɓoggui janɗo to lewru ramadana fuɗɗi hannden ka noon coggu ko ñameta ɓeydori ko temedere fuu nogay fa an e ko sullin yimɓe ley lumoji ɗi segu gollirde daraninde cogguji ɗi joƴini hakkillaji ɗi yimɓe dow hollitinde ñamre an heewi fa ana waddaɗeɗi ɓayde ɓeydade banggal cogguji ka noon soodoɓe andi ni wala fuu ɗo ɗi daari ñaw duyoje oɗo ana e raɓude ko heewi heydi kajulol ley nogay ɗiɗo sikkitaɓe somude ñaw o taƴoral dogui e dow sappo e goo onɓe les cercle o les cercle o yontere ƴaɓɓino nden fikkugol ana wonda fa ñaw o laaɓa yo ɗi gondi sembe kabaruji ɗimen jogani on bisimilla maɗon e dow studio tamani segu noon hono keɓal ñamduji no yaafiri woni sugolle yimɓe le lewru ramadana ndu gollirde daranide cogguji ɗi hokki taƴoral ñamri tayrata fewi le lumoji ɗi batte ana heewi ka noon fa e ɗum ɓaɗɗo eɗum wawi faddade ɗu hono ɓeydegol cogguji nanno soodoɓe ka noon kolliti cogguji ɗi gala ɗo daari keɗɗana mumini sendebu e Ousmane Niari Boudi
ko taykita ana mettiyonki gaboye pammaroy ɗi sotteteno hakkunde capantati e capantati e joyyi wari joni e capanɗe jetti ko wonani pomde terre coggu mu ana hakkunde capanɗe jeego e capanɗe jeego e joyyi tawene debe ɗum sotteteno fey jaɓɓe e ñamaku nogay ɓeydama e coggu majje soodoɓe kay kolliti metti mabɓe ɗo kabaru mu
joni codumi kilo pomme de terre capanɗe jeego fay ɓooya kilo e capanɗe nayyi yaade capanɗe joyyi sotteno joni tan e joni ɓe ɓeydi ko yaatanogay gabudu wonko ɓeydi e coggu mum yimɓe kulata Allah wana ko kalta ɗum woni e yonki mumɓe hitande fuu sa naati le lumo sini korka naati ni ɓe ɓeydirta cogguji
e wi jagotoɓe wona kamɓe noon yo batte laamu o ɓeydi coggu taxi ngaji
lumo ana tiiɗi joni ko heɓeteno capanɗe joyyi se wona korka se wattu korka wari kana capanɗe jeego se laamu o daraki haɓe majjum ɓeydugol coggu wattu korka ɗi celata fayi sini ɗum waɗi ana wela min sanne
min daari heɓɗe hakkille golloɓe DNCC kamin keɓɓay ɓe anden wiide kay wattu joni wala ko ɓeyda e coggu sukkaro kosam e nebam
korka noon fuɗɗi ɗo arsilame en fuu nantoto lewru hurndu lewru yiyama hankin le leydi meɗen ndi taykamie cogguji ɗi ka heɓama e dow muɗum ɓeydima ley temedere fu nogay le ñamduji fawarde somayaji lumo hono jaba kañ e pompitere coggu hono sukkoro e neɓan noon ɓeydaki mumini sendebu ana onno le lumeri sugini kura medina kura ɓemako ɗo keɗe ko heɓaniya le faccitago Ousmane Niari Boudi e kanko e hoore
le lewru korka kulantereje hono sukkara kosam e nebam cogguji mumɓe ana ɓeydo ɓeydugol cogguji ɗe kulantereje ana sullini himɓe
miɗen gondi e lalinde korka ka fuɗɗore mum yaafa somayaji ɗi fuu ana tiiɗi hono jaɓa e ñamakungaji miɗen darda e laamu o o fiya dabareji ɓoyittinde cogguji ɗi ɗum welamin sanne
hooreɓe gollirde humaninde jaagu e kiral holliti wiide ɗati ɓamama patinde saari timma pati du coggu kule ɗe ɓeydo ɗum wonno ko mamadou li hoorejo gollirde sigu humaninde jaagu e kiral holliti wiide
fabde korka wala fuu ko ɓeydano dow hen cogguji ɗi fuu yo gotuno le gallure sigu e cercle ngaji muɗum dabareji ɓamama yalla pati jaagotoɓe ndesa koɓen jogui ndeno ɓeydude coggu kesi ɗi wattu korka
jaagotoɓe famarɓe wonɓe ley nde gallure kolliti wiide laamu o woni daraki darde mum e wi mabɓe laamu o ana wawno ɓamde dabareji pati cogguji ɗi ɓeydo keɗɗe Ousmane Kone hoorejo bureau syndicat ngaji jaagotoɓe famraɓe wonɓe mali
le mois ko nela vraiment
ɗum wawi latade sababu ɓoytude ndesari laamu o ana hani fiide dabareji ɓeydude ndesari ɗi kañe yoppude ɗum e juuɗe jaagotoɓe so wona ɗum jaagotoɓe jettiraka ɓeydude coggu mum so kamɓe e koƴe mabɓe sodata
ko laati fuu dabareji ana kani ɓamede tatteji fuu pati guure wasi ley lewru korka ndu ɗe keɓire du dow nenare ɗum wonno ko Mamed Cissé keƴaɗo studio tamani gonɗo sigu heɓani en
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow ɓembe amen ande facebook na twitter ɗon mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon EITM du beedanama duubi didi le golle mudum batu gouvernement leede Europe andina odo kabaru le golleji mudum kessidi EITM nanna e jate hono faamu walde golle gub Alger 5 Senegal fa hebano habira e jeedin kobbe keddana mumini sindibu
golleji mu fuddi hitane 2018 yo yimbe teme jeegon iwbe le leede nogay e jeddi goni le ATM golleji mu jutinama dubi didi dum latoto sababu yajinde golleji majjum hono janginde yimbe le G5 Sahel yalla be be bawa habande jadis en wakande kalisimu iwi ko buri milioji chapande tati e tati euro warde e ko buri milioji chapande joy e jenay euro idum wara e budi sifa miliaruji chapande nay iude sappo e jenay lewru me hitane 2018 warde sappo e jetti lewru me hitane 2020 general Henri Milan Martinez woni hore jumu gilla chapande go'o lewru janvier jabindu golle e tema yo faabaade mangal pade leydi mali e janginde be kanyi tottude be ande mabbe le nokku yokaji hono lalingol habbo dartugol kabaru kanyi janginde gubbe de fuddore mu jande e tema ana wadeno le daakore mangal pade leydi mali gondo kulikuru ka wailtrenati de tatobal mun lewru juin jabindu e tema holiti wiide o joini gubbe kando janginde e wajude mangal pade ka golleji mu segudum watte
hono yimbe sappe ngondu andama ana ciomi nyawdu weje yogana anditere ciewde le cercle kadjelo horebe suudu dogoto andini odo kabaro le ko studio tamani landonire makko kadjelo ko e wi horeje cellal hono vaccination do ana wanda fa nyaw o labaton kanko docteur Emilien Jara o horeje suudu dogoto kadjelo kadjelo wonko landonire e Umar Waygalo kedjalo studio tamani ton kedena ko Ousmane Nyaale Boule faccitane
22 cas prélevés et tests.
No gay dido. Iya mube njewa sapu go tawa nyaw dujo ane mube. Tatombe le ngalluri kadjulo nde jiwata. Heddibe be yo le damaji di. Dabare jabbade yo pikkuri sukabe be lebbi jeego yaade dubi joyi. Hedde masugo min pikki nukuton o sukabe hewbe woni pesabe. Nuku nuddirteda biya o an hawra sukabe ujinaaji den jeno. Le nuku damaji de ben sukabe du ane pikkabe. O nuku ana le komin miseni. Le ngalluri kadjulo du sukabe keraake e pikkede.
Les mêmes cibles.
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fedde leydi Europe.
Sengarti e kabaruji regionaji meden kemen faamo hono suudu sukaabe kurmbitaama kenyata boy le cercle bourem bureauji didi batorde nyegeje didi faawarde suudu do yimbe balata ana e ley galdo garwal sukaabe hono panoji nange ndokkata kuran galdo garwal UGZZ wadi hen midioji chapantati nay sefa nyalaade handen choggu hono nyamruji beedima kulikuru botoru maro gambia ka sodete nondu ujinaji tati eteme jetti warti fa e ujinaji nay eteme didi maro nanatengo iwde cagal godu yo ujinaji tati eteme jetti sodete choggu kilo non walitaki ka e wi hono julaabe beedoto nyalaade garoje de kati katidu gauri fawarde mbayri kanyam bambari e maru gambia kango beedima ko beedi hen yude teme didi yaade teme nay fu le botoru fu nanno e wi sottobe non yo rafi hono dungu jottido le leedi meede hitande hikande sabani beedago ido cogguji batu wadi kenya tumbutu fa haltana ono jama o no hani jogarade e nannede juude mum le jogal hono jawdi mum andi ana pado chapande nay hawrbe o do batu no mo conseil regional tumbutu darani lata gol mum le lewru ramadan dudu kebe faamu studio tamani wayliti heejo golleji mudum hedotobe men an baawi kikide nangude men 4 wattu 4 yaade 6h dina hono 5h yaade 7h ko wonno arande be bete non do wonno woni yo jiwde 8h bete yaade ne 9h jabborino minitaaji 15 do akade de di do kabaruji kedde hel alfaande yewtere man yeso yen tawdo ko warata